de joine wittori mitaji sappo e jodon kettini kibaruji med e fulfulde do dande studio kalangu komin Omar Hama janga to nani ko e majji kay dorsay fonni lady niger der lady moderi dun do yamirore nan ko wadani bibbe lady france bibbe lady niger di lawol mane bi en gol lawol dum weli dum en sanne on nana dun der kibaruji medem nani bi en labi denagu wattama der departement kolo region tilaberi chagal nde hippitere wadano to endan kure alal jenayi leru utu mer mo commune danchandu watti dande yade bibbe wuro gam dawtanade di labi nani bi en filla ite e jangele hunde non kolati jawdi hawtadi non ndi gomnati jeydun du golli ditta kanana der ballitol mane gadot sigilaji di gollirtedi on nanan dum de yettere meden pindinon kori jamhirti e modam mbiyani ko leydi niger wada leydi boderi yaade e ministre leydi france kawjido muraduji leydi mo e leydi yasinde ne hano o wiyana bibbe leydi france to ngadu jahale mudun sanandel gallure nyame nam dum du sabim bini dum du ko sabim bini dum woni allah mbm barole himbe pelle faabo tobe be leydi france jeegom to enda der hippitere wadande to enda kure alal bittinga gado der leydi meden niger fi non gadudo halaji gadi ya warta yaade to bibbe leydi niger bandimi moktar hamadou yewtidi e mabbe nani ko gere mabbe bi
en colorant en rouge ko do internet dum wadi leydi niger leydi boderi dum wada kanani gam hulkinde himbe leydi france e himbe pelle leydi france gaddanoje himbe balla do der leydi meden to garu leydi niger de leede tuba kobe himbe mum e himbe pelle balliroje himbe leydi niger galano gara to idum wawi helude sembe lumaku leydi meden de sembe lumaku leydi meden du heli to yadu yeso mayri du tida
senta ama Kerol Orle e kewal sogeji France ko tawa e leydi Niger ndi fo haday wi leydi ndi wi ama leydi ni bodde won hulinindi kam won jokka be ba rende en nonina to nden min kam yi e ko dun sogeji France watta e leydi ndi
mi do hedi gomnati leydi meden ummo jabu gomnati leydi France min e gide am hana wi e gomnati leydi France adi iri labi di ganton leydi France hippitere wadane Bataclan to himbe wadobe himbe hemre e ko deki mayi amma dum fu waday Lady France wartire Lady Boderi
conseiller di ale
chagal ko labi denago wattano der departement kolo region Tilaberi maire mo commune Danchango wadi noddangal yaade bibbe wuro e dawtanade di labi ko jaadi gan hadude ya warta moteje dum du gar rendugol kambe ko e mabbe non Adam Muhammadu maire mo Danchando nani ko wi Seydi Abdou winditan
Mido hidi himbe pama ko labi joddinol hakkilo fukkingu wakati on kan wardino kandu wadi ko di cinga dalila ko himbe bombe be gidi gada do der leedi meden nabi en gonno gada wadi ko labi di cinga denne gan tabbaade be to be natu be bonnina kan wadi gomnati singi labi di kile kewdo fudu do moto be jawi warde be bonnina dundu sabi ko baddaaki moto ki hada komin gidi woni himbe durwa do tano labi cingaadi di gangi ado do moto fu no milete no bondono himbe du de gii mo anda namo kolaki no yilo der chakantarare mu en fu gara kalana laamu
der nimbe sappo golobe der pelle faabotobe darede faabede diwtanobe no gayi e nayi leru jeune dubu jinaaji didi e no gayi yanange leddi niger dido mabbe gom choptake ndoggi der juude diwtinobe be yeruno radio rfi andini redo handen subakom e micinti gollini be nimbe golobe der pelle faabotobe daro faabebe diwta kenana der bosse bangu commune makalondi kerol e leddi burkina faso be tawa kenana du e jahangal gam yare yewoyde der gure to nimbe buri tampude nenim bi'an tikkinkinaki sukabe ummatore der labol wartide portal e jonde jam kambe denagu der sahel dum woni koro halam batu nyalande ittanande leydi adunaaru ngal sukaaɓe ummatoore ka batumu waɗa kena sappo e ɗiɗi lewru uttu duuɓi ujunaaji ɗiɗi e nogay. Allah e nde ñalaande ni ɗum waɗi ko mbiten fede hoppo sahel sigilake hawrindeji hawtaade e hawrindeji kewɗe ko sukaaɓe ummatoore ngaɗata batu jooɗo kalen to nokkure wiitende anu tab nde ñamey. Nani ko bandi min fammini woɓɓe ɓe kaali
nder batu joɗa kalen omo min gaɗi min pantini dow haalaji kewɗi hano jom minen sukkaɓe ummatore ko handi min gaɗa woni min laato wakiliɓe maɓɓe far ɓangere ma neɗɗo fuu ƴewtino dow saɗara maji guruɗi ɗi kolleɗa anda jottinaɗi.
Miɗo miila filla jonde jam caka himɓe ɗo nder leydi meɗen hunde noon ko woodi mana sanne no hani du sukaɓe ummatore leydi andana ɗum e kokka du fa handen sembe ko watta jonde de heɓo ɗo nder leydi meɗen. Sukaɓe ummatore de du no hani tawi ko anda ko hani de waɗa e ko hani de acca ɗo ñame dama no woodi amma de neɗɗo yeehi diifa yewti dowi feroɓe ɓe enda e tawaɓe nder saɗor maji dalila rafi keƴoron hakkillo fukkingo fuu fuu neɗɗo faama andan du ko hani waɗude
fu feereyelmao.
Allah e ƴoole ndiyan toɓuɗe nder balɗe bittiɗe ɗe bonondaji kewɗi woni ko ndiyele ɗe gaɗi nder commune Tagazar département Belle Yara les régions Tillaberi nangude ñalande kenga nde ɓaadeji teme nayyi kono yimɓe mu umoto nimɓe ujunaji capanɗe tato e ɗiɗo kamɓe goni ngala fuuto ɗuwoto yerno maire mo commune on famminiri o holli du wiide e ɗuuɗal majjum fuu no rewɓe noon e sukaɓe fotorɓe. Alassane Abouba nani ko fammini Seydi Abdou winditan
nanga fawara kenga ɗum limtana himɓe ujunaji tato e keme ɗiɗo e himɓe jowo e bonondaji diyele ɗi kewti rewɓe limaɓe no keme jeegom e lasoji nayo e sappo cukaɓe ɓendu no ujunaji ɗiɗi e hemre e lasoji ɗiɗo worɓe jon en ɓaale kan en du no keme tato e sappo e ko deki rewɓe jogiɓe ɓaale kan en du no woygu e jowo cuuɗi keme ɗiɗi e lasoji ɗiɗi e jeɗɗi lima camuɗi kogi ɓaale du hemre e laso lotorɗe woronja juulirɗe ɗiɗi ɓulli ɗiɗi cuuɗi huɗo kan en du laso lima caami
ka subu fuu ngey boro waranka
toon maradi woni ko batu ñalande ittanande himɓe larɗuɓe e nder Niger watte capanɗe tati e goho lewru juillet fuu to kenga woni ko batu o waɗa koro haala mum du woni Allah e ñaw coronavirus o nimɓe larɗuɓe kamɓen du kay keɓa ndene nder leydi meɗen Niger to secrétaire général fedde hawjinde filla nimɓe larɗuɓe nder Niger nimɓe larɗuɓe ɓuri tampude wakkati no ñaw coronavirus o kettine nane ko Mouhamadou Murtala wi Mohamed Maman
larɗuɓe ka en ɓura tawrede saɗornan nder ɓurna mum'en gam ɓe larɗuɓe kaden du iɓe tawra talkaku sey toɓe garbini koɓe keɓa koɓe ñaami ko raɓe coronavirus wangi du to ɓe mbawi ɓe jaaha ɓe keɓa ko hisini ko e maɓɓe raɓugu ndennede en daari hannden larɗuɓe ɓe nder farritare tan tawa ɗum ndu saabi komin cuɓi sembe haala hawrine amin de gan tawi kaade heɓa no waɗe ko torra maɓɓe ka ɓuytiri
dow filla ñaw coronavirus o nder leydi meɗen Niger ni mbiye nimɓe tato kamɓe woni ko heɓa wonduɓe ñaw coronavirus o dow nimɓe nogayo e jeyoɓe cellal ɓalli mum en ƴeewa sappo e ɗiɗi lewru uttu duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay yerno ministre kawjiɗo filla cellal ɓalli nimɓe leydi on famminiri ko ñaw coronavirus ngu fuɗɗode muɗum sappo e jeenayi lewru mars duuɓi ujunaji ɗiɗi e jee e nogayi warde ñalande hande nde leydi Niger wona danana nimɓe ujunere e hemre e capanɗe jeegom e go'o wonduɓe e ñaw coronavirus dow nimɓe ujunaji sappo e go'o e keme nayyi e capanɗe jeetati e tati ɓe cellal ɓalli mumen ƴeewa e haala ka kalten ka nimɓe capanɗe jeegom e jeenayo kamɓe woni ko maayi nimɓe ujunere e capanɗe jeɗɗo e joyo jamɗiti nimɓe sappo e jeɗɗo no goni e sawrogo yeru no ministére hawjinde cellal ɓalli nimɓe ley Niger wiiri mbiyani caggal duuɓi mum sappo e ɗiɗi ni ko ɗum deƴƴinino hitande hikka nde woni ko suɓagol debbo ɓurɗo wadde sigilama ɗo nder leydi meɗen ñamey mbiyen capanɗe jeenayo e ɗiɗo kamɓe woni ko windo inɗe muɗum ɗo nder leydi ɗo nder gallu meɗen ñamey ko mbiyen du fawade joni yeru no ardiɗo comité kawjiɗo filla tew tewru hano suɓagol debbo ɓurɗe o wadde on wiiri o wi hano debbo ɓurɗe wadde sugab o wi hano yiilaaru waɗoyte nder régioji ɗin fuu e suɓagol debbo ɓurɗo wawde on Alhassan Abdoulaye inditiraɗo Diobala nani ko famminirukeyatu Abdourahmane Do majjum
ɗo ñamey tan waɗan lasoji nayo e sappo e ɗiɗo natoɓe tewtewru ɗum natowo fuudu no hani noon darde mum waɗa yaade métre go'o e centimétre ji lasoji nayo e sappo duuɓi mum tawe caka duuɓi sappo e jeetati yaade duuɓi laso e joyi teddirka mum waɗa kiloji woygu jande mum yottake ano classe tefol brevé na classe tefol bac nayi lewru septembre du ɓurɗo gari ɗo nder huɓere ñamay on suɓete sappo e ɗiɗi min jaha ton e nden tilibeeri sappo e jeenayi min cuɓomo doso on laso e jeegom min cuɓomo maraɗi on woronja lewru septembre min cuɓomo difa tati lewru octobre min cuɓomo zender sappo octobre min cuɓomo agades sappo e jeɗɗi min cuɓomo tawa nden jeɗɗi lewru novembre sei min kawra min cuɓo ɓurɗo gari nder maɓɓe dow inde leydi niger cuɓaɗo ñande mum yoɓante yilaru leyɗe tubakoɓe jeɗɗije ɗiɗi miɗen he darude du deni min keɓan ballirowo o heɓane vila ceede jande nder janguirɗe jeegom min keɓanimo kanko e bandiraɓe makko go
e dow lawol gotol ngol ɗo ni mbiyen cuɓaki debbo ɓurɗo wadde nder niger komum waɗoyta kena jeɗɗi lewru novembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi ɗo nder ñamey
e banniraawo en ko heɓuma mi yiiye ɗon tan miilo
a nanaali habaru on naatoye ɗum no iri habaru oyano ñawgu ngu wonni wora himɓe dalleyɗi yaasi fuu ngu yettoyke e daggari may
ha yiiye ɗon haali dow coronavirus no
ey mana
minen maagu yettike ɗo to amen amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu
aha hokkam ɓeydaare dow majjum
lokotorooɓe jomɓe annal kokki shawara dow maggu neɗɗo loota juuɗe muɗum e makkataare faɗe laaɓa ne o deno ɗirlanaano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mum ɗon ma loota juuɗe maɗa faɗe laaɓa de a golliri tekker no kibinane nder buuri loota juuɗe maɗa kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte métre goto hakkunde moɗum e neɗɗo ɗale memude bisaji de ɗum wartike dowle memum bisaji ɗi looton juuɗe moɗon boƴƴine ñandu moɗon fako ñaama loote yeyre moɗon to joɗoto ɗum ɗale natugo nder jama aare ustire dille dille
aa to noy o anta kogal ɓiyan kena
banniraawo miila e cellal ɓandu maɗa imma cellal ɓalli leñol maɗa
e gonga ma jam ɓonna am ɓuri komay mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗaami mi hami mbatana bannira e amma
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi niger
sai garta e yewtere meɗen pindilol noon ni gam famude nafakka tawaɗo fara itte e janguele ko ɓiɓɓe leydi joɓata e fa hande en ceede ɗen noɗe kawjorte bandimin mamman ada waɗi yewtere dow fi gurnanimɓe e arsuko commune uji ɗin nder leydi nani ko umo omar bandimin famminimi e fulfulde
joɓol jangal na itte no golle ɗe ɓi leydi fuu handi yoɓa gam himɓe paama nafaka mum waɗi Boubacar Iliasu goto nder himɓe fedde rotab dental pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi dariɓe gam tokkade jawdi gollirteni nder leydi o fantini no ɗum wontiri
jangal gomnanti kañum won ko joƴƴinto ɗum e dow yamirore suudu sawara deputéɓe taw wonto laawol hoƴete wiye hikka ɓi leydi fuu nani ko hani yoɓa e dow fi jangal ngal jonno itte goɗɗen ɗon laatiɗe kanka noni nangirte
ɓi leydi fuu no handi hokka jangal na itte gam jehol yeeso heɓo nder leydi waɗi Ali mamman mere kiɗɗo noon o wi no woodi hana woɓɓe ɓe joɓata itte mu'en
jangal hunde noon ko tirsi e dow ɓi leydi fuu yoɓa ɗum jonka si jomum nayi wi sanne fa wawa wadde golle fuu to no wawi ittede joɓol jangal ngal enda kano no jomum nayi wir fuu fande waɗi duuɓi capanɗe jeewna capanɗe jeɗɗi noon senini jomum no golla kay fuu yoɓanni noon jangal ngal enda noon laawol laamu joƴƴiniri
Allah e ceede kawreteɗe ɗe hooreɓe mairieji gaɗirta nibdiji e golleji ɗi ɓiɓɓe leydi nawtorto ko watta himɓe joɓa itte ɗe sayde himɓe fuu gatti tittinkinaku waɗugo tindinoje ko ɓi leydi fuu no handi yoɓa jangal na itte mum
neɗɗo fuu laatiɗo ɓi leydi waajibi yoɓa jangal ngal endan seni jomum yoɓata jangal ngal fuu to hiɓɓinayi ɓingu leydaku muɗum saabu ceede ko yoɓete jangal ɗum kam won ko muraduji ɓiɓɓe leydi huntirte joɓol golloɓe noon sodugo safareji noon gaɗɗo laabi jangal ngal kañum won ko ittete waɗe ɗon du faande himɓe no fammine muraduji maɓɓe fuu koɓe goodi jangal ngal ɓe joɓata ngal kam woni ko ittete
waɗireɓi
leydi gasuɗo fuu kokkaɗo hakke mum no handi kandu yottina ɓi leydaku mum
ɗo wonto kibaruji meɗen fulfulde tili lamɗo bawɗo ceniɗo hewtin en jango
Studio Kalangu
maradi do radio garkwa
lamba hembre e jetti fm
mayayi do radio anuri
lamba chapande jenai fm
dakoro do radio muria dakoro
lamba chapande jenai fm
zender do radio sukuram
lamba hembre e joy tobere e joy fm
tanu do radio damergu
lamba chapande jenai fm
studio kalangu